kuchandu yeswa Sibata wami Gia kuchanda makonda Gifunu ula uu Ula maki bate Gifunu ula uu Ula maki bate Sia kuchandu ukandu yeswa Uyazi makonda nomshela mamepo Lendo Facebook yanaye kachabana Uyazi makonda nomshela mamepo Lendo TikTok ibandi yanaye kichimisa Lendo Facebook yanaye kachabana Lengo TikTok ibandi yanaye kachabana Lengo WhatsApp ibandi yanaye kichimisa Uyazi makonda nomshela mamepo Lengo Facebook yanaye kichimisa Uyazi makonda nomshela mamepo Lendo TikTok ibandi yanaye kichimisa Lendo Facebook yanaye kachabana Lendo TikTok ibandi yanaye kachabana Lendo WhatsApp ibandi yanaye kichimisa Uyazi makonda nomshela mamepo Lengo Facebook yanaye kichimisa